mchezaji, tumesikia yule mchezaji amesharudi kutuchezea selele, amesharudi kutuchezea selele. Twende tumone mcheza wetu selele, hata na sisi twende tucheze selele, hata na sisi twende tucheze selele. Tumeshafika kwenye michezo selele, kwanza ujambo we mcheza selele. Selele nini? Selele ngambo tano. Haya tucheze tufurahi na selele, haya tucheze tufurahi na selele.